Just beats from the world. You're done.
DJ Jesse, I see. FG, Sema, Otto, Kingsway.
Rice and delicious, baby, in my top. If I tell me, Paul, give us a job. I promise to have a little in Tamu shop. We are Dave Ugand, the Bulas and Robin Bob. We are doing this way, think of us and move. No, I can tell you, put a money cool. So, when you go, I got your like oil. Baby, my soup, give a fever, sit joy. Kupalo ya dololo kuli sago moe. True love that I give, we singi ya mayoyo. Mamapia niwa wanda siwa jesa mayoyo. Masuti ni tai, fatuko ni kona. Mwakrabu munga kalufuma na mwakona. Mwazi ndizi hujaga india galete zona. No pressure ni kona, na kafaso ni kona. Kakuli, mwakrabu bombu bombo topona. Opani ya lika itela fapani. Kelo ya munde ya sina ni mahanya. Aniluana ni yena, maya lufapani. Wachekata, wachekata ya sina ni mahanya. Wachekata yo, wachekata ni matansi ya mancha.
Mashimiki nine, I like it the way she did twerk it. I put me a twerking ila mbuyo alenga mfale na mabuti. Kukata kuseni tienda kufotoshoot. Twende mwanabamo saiba lakona mfuti. Yelo swa kitiza paya usati ya makuchi. Kai GYZ nanga boze valiko. Telo mwa weze hapa nanga wa India kutu. Pasile koyo champagne one pose kona pen. Mweji vini zila mbuyo chambo nivesa na pen. Lezo sivela kusova chalingele sa muleni. Chili singo si chili monga tileni. Kuna shapa mkosi ni mwelepo na shapeni. Mumo wa you guys kombo mveka moka feli. C-E-C-I kie na yomundi. Wakrapo ni mwona kunani wabandi. Apena guys iska ni feza ni makandi.
Opani yoli kaitela fapani. Kelo yomundi ya sina ni mahanya. Aniluana ni yena maya lufapani. Wachekata, wachekata ya sina ni mahanya. Wachekata yo, wachekata ni majansi ya manja. Kima krabu, Luvoli sema dance. Kima krabu baby, Kima krabu bo. Uluvoli sema dance.
Leo chwami lupa ya lile na kwa opa. Fani macho wa Yesu se kuopa. Madansi ya kanata, aki ya kunopa. Krabu kukula maneno kwenye lawira. Ya konfabu ino kaikala nchitakea. Bari kika ule kaka kufeza maketi. Ati kika kunu kaka kususa maseti.
Dance floor na kapa sense kani poni kapeti. Kakelo kuwa maskaino rotisa mavej. Josi piti na papata kate invite papeti. Ingiri
Opani yoli kaitela fapani. Kelo ya munde ya sina ni mahanya. Aniluana ni yena maya lufapani. Wachekata, wachekata ya sina ni mahanya. Wachekata yo, wachekata ni madansi ya mancha. Kima krabu, Luvoli sema dance. Kima krabu baby, kima krabu bo. Uluvoli sema dance yo.
Kijani baby na vambe wi. Heja naifa,
mixa, ZambianJams.com.
Nimivoni, istiamu wa YC. Na vambi, na vambi.